Let me talk to somebody right now.
Hey,
Now do the jack, now do the jack,
Reezy,
now do the jack,
hey,
don't get a Reezy one,
okay,
hey Reezy one,
alright,
street no makin' menuka Reezy one, don't get I'm sure, where Reezy one, report it is you see to who's, hey Reezy one, don't get a Reezy one, hey Reezy one, street no makin' menuka Reezy one,
okay,
don't get I'm sure,
alright,
where Reezy one, report it is you see to who's, hey Reezy.
Acha nianze na Kikwete, kiongozi wa taifa langu. Nchi yetu bado tete, huu mtazamo wangu. Aliahidi maisha bora kwa kila Mtanzania. Japo uchumi umedorola, mateso ametuzidia. Umeme wimbo wa taifa, tumegoma kuimba. Swahili na waishi marofu kikatika vita Simba. Hongera kwa barabara na shule za kata pia. Kwa kuongeza mishahara, mafisadi kwa bania. Vyama pinzani asidharau, atumie mawazo yao. Umoja nguvu asisahau, na imani atapiga bao. Kuhusu mikopo wanachua wanateseka. Hapo vipi hapo, jitihada zingefanyika. Najua wengi washongea, mina kumbushia tu. Hospitali, zanati, kwa wingi ziongezeke. Watu wa wabaki, bora mjini wakateseke. Kila kitu kwa odili, achunge viongozi wake. Reezy,
don't get a Reezy one,
okay,
hey Reezy one,
alright,
street no makine nuka Reezy one, don't get I'm sure, where Reezy one, report it is you see to who's, hey Reezy one, don't get a Reezy one, hey Reezy one, street no makine nuka Reezy one,
okay,
don't get I'm sure,
alright,
where Reezy one, report it is you see to who's, hey Reezy one.
Ndiye mziki wetu, haki zetu tunaibiwa. Bungeni atuweke watu, tumechoka dhulumiwa. Wanalalamika wajalipo mafao yao. Kazi kweli walichapa, nani afute machozi yao. Wabunge hawakai jimboni, mjini wameamia. Wasisahau kuna kampeni afanye mapema kwa shtua. Ugonjwa sona tiba, tupeleke Loliondo. Wanosign tumikataba, makamano pigwe nyundo. Michezo kajitahidi, huku kwetu anasifiwa. Aongeze judi, apunguze kulaumiwa. Ushikaji kwenye kazi ni sumu, tena ache kazini, ifanye kazi usiku mpaka kukucha. Polisi, jeshi, vyombo muhimu, aboreshe makazi yao. Nani tutamlaumu, wakionyesha sira zao. Madawa ya kulevya yanaua taifa la leo. Ni nani anayeingiza, basi aweke mitandao.
Reezy, don't get a Reezy one,
okay,
get Reezy one,
alright,
street no makine nuka Reezy one, don't get I'm sure, where Reezy one, report it is you see to who's, hey Reezy one, don't get a Reezy one, hey Reezy one,
let me slow down.
Ulinzi shirikishi, kova kacheza kapele. Ya nyuma hayaishi, basi tugange ya mbele. Wakulima sisahau, japo kilimo bado kwanza. Viongozi wenye dharau wakanye wasije mponza. Dini na ukabila mkataze, hasi virusi. Tuzifuate zetu mila, maovu tusijitusu. Zimekuwa miladi, kila kona makanisa. Yanaongezeka tu idadi, labda dunia ndo inakwisha. Madiwani huku mtani wanajisahau. Ahadi zao zipwe wane, wakumbushe yendo mdao. Mahakamani haki hakuna, wanafungwa bila hatia. Mwenye nacho ndo anapona, hivi ndivyo tunasikia. Ripoti hizi Reezy, please usipuuze, wanaelewa siku hizi. Hata kivipi uwachuzi, arobaini zake mwizi basi. Kui basi wazi,
wananiitaga kizi, tusonge buti tukaze. Reezy,
don't get a Reezy one,
okay,
hey Reezy one,
alright,
street no makine nuka Reezy one, don't get I'm sure, where Reezy one, report it is you see to who's, hey Reezy one, don't get a Reezy one, hey Reezy one, street no makine nuka Reezy one,
okay,
don't get I'm sure,
alright,
where Reezy one, report it is you see to who's, hey Reezy one,
where city, what up?
Yeah, I do the jack, Reezy, I do the jack, I do the jack, Reezy, 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 I do the jack.